Yeah, yeah, and
K-Town.
Jingle bells ring for you when the time is yours.
Let yes,
nothing but musingi abatu ze pepu zanje kolantia. Say, mpuba bendela de wipona use koze sa maiki yazo ne beating koze sa mutwe koze sebya faye vine tolote pakamba mbipumbuza kakala okutsinzire yo jenza wa eye mubende basinzira bapumbu birambu mnyende
me apart me no no deal when I fall out. Straight from the bottom me a going so higher.
Oh, Kaweli, we love you, Kaweli. Magically, we love you, magically. Sobola okutuka mu byafaayo, sobola okukola ebyafaayo, sobola obutazuka mu baliddako, sobola okusomwa mu byafaayo, sobola okutuka mu byafaayo, sobola okukola ebyafaayo, sobola obutazuka mu baliddako, sobola okusomwa mu byafaayo. Namalasi bagansale konsoma mateka otibyo luganda njigo luzungu nga naye kikendu ganyulwamu. Peace, yo yo keep me under Jaja bless. Me apart me keep me ancestors resting. We on the road we are moving no resting. No man cast only Jaja give the blessing. The sacrament to zembe damvunuka madiri munyongu siki wangandwa de sale semba yo Kaweli. Oh, Kaweli, we love you, Kaweli. Magically, we love you, magically. Sobola okutuka mu byafaayo, sobola okukola ebyafaayo, sobola obutazuka mu baliddako, sobola okusomwa mu byafaayo, sobola okutuka mu byafaayo, sobola okukola ebyafaayo, sobola obutazuka mu baliddako, sobola okusomwa mu byafaayo.
Yeah, just time it.